dajimsafi.com
and the music.
Na mwaga pombe yote chini, shara nguvu na utukufu. Pumzikeni mdioko chini, baba wa mbingu mwaminifu. Ningesha kufa na kuzikwa bila Mungu wa Isaka. Ningesha hoa na kuachika kama soku toa sadaka. Wendo bwana wa mabwana babake na piga goti. Wendo mfame wa wafame babake kwako sinoki. Hata mwizi ya na baraka na jua usivyo mchoyo. Wendo Mungu wa Yakobo kiboko ya mafarisayo. Niliposa hau kufunga zipu pale mbele mama mkwe. Nita kwako nitubu maombi ya undoyo. Ona viwete wanatembea, viziwi wanasikia. Wendo Mungu wa miungu ninaye kusujudia. Amen.
Father guided me, decided for me, so far now. Many gave up, brave his name he gave me. I'm here standing up on his testimony. So let's say, whoa.